Yeah,
Flam Boys,
Flam Machis, yeah,
Joe, look on a stem, the Jamal Kwanasema,
Pastor Wanen,
Atumekosana,
Hatia now,
Tony Baku, Baku,
my best for Saidiana, my best for Saidiana, my best for Tunikana, Pusana Kisuana Rodiana, my best for Saidiana, my best for Saidiana.
Atukosana tunakosa wana, atupigana tunasikizana, ama vipi vijana, nini endeleeni kujadiliana, wasena wanaangaliana, yuko saa ameachiliana, na maboys wanapimiana, hai yupi amesanya sana, utadani wanachukiana, venye macho wanakunjiana, namba wanaachiana, kisha baadaye wanapigiana. Unanifanya paka mina feel Fiction on a real Affection than I did This is real but not a dream
My best for a Saidiana My best for a Saidiana My best for a Julikana Kukusana kini wana Rodiana My best for a Saidiana My best for a Saidiana My best for a Julikana Kukusana kini wana Rodiana
Best to saidiana kihali ya maisha Kupigana jeki wakati moja na kuisha Kuelimisha mabaya kujepusha So maneno tu hiyo kacha Mina sema sito choka chapadili Kuhaso everyday I feel it feel Angalau tu nipate ganzi Kuliko kumanga manga na kukata maji Kusengenyana huku nyumo na baki Kujukiana kisa mwezio humchaki Sii kama besi hatupai kuwa hivo Them boys represents the real role models.
Unanifanya paka mina feel Fiction on a real Affection than I did This real but not a dream
My best for a Saidiana My best for a Saidiana My best for a Julikana Kukusana kisi wana Rodiana My best for a Saidiana My best for a Saidiana My best for a Julikana Kukusana kisi wana Rodiana
Kaka.
Na kama wamefeel
Umadure kakaraka
Na kama wamefeel
Umadogo kaka
Na kama wamefeel
Umadure kakaraka
Soku kana kutongo wana Au kutina na kutongiana Au pala kuibiana Sorry tuza kushikishana Unanifanya paka mina feel Fiction now na real Affection than I did This real but not a dream
My best for a Saidiana My best for a Saidiana My best for a Julikana Kukusana kisi wana Rodiana My best for a Saidiana My best for a Saidiana My best for a Julikana Kukusana kisi wana Rodiana
Na kama wamefeel Ndwa hivo sasa nafanya maneno Na kama wamefeel Job young mwanangu niambia Wote wa matre mtaani na kama wamefeel
yeah
mabesto wangu wote wanasikia sauti mshaijua mshaitambua
mabeste sio wengine ni mabeste
check baadaye